What does it mean to be a Bazu? It means greatness. It means prowess. So basically, to be a Bazu is to be. It's just to be. So just be me. And if you don't like it,
ini lazima utamaki kwa kalenda ya mamasta maji mabazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kali base a Bentley na mabigi hakunanga mtane za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi kalale
unakula nga Ferrari
kalale
kusha mawe kahalwale
ni kalale
unaongea mingi kahao
kalale hey yati yati nini kem kem watagwane watavai miss kasi ganje haini saidi watagwane what about it big bro man kona dai beef kalale
lale lale la
kalale hey yati yati nini kalale
lale
yo yo yo
kalale
zenga Papa Fadela kleme baki ni kuchenge wa statue Na usiache ndula inje na unajot kwa paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dos daro Papa God sunionyeshe ganji kama flako Ni ya disema figa makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fun after fun kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo tatekio madam
Watagwane, watavai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Lale, lale,
la
Kalale, hey
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazu, bazu Mi ufanya biz na mabazu Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Watagwane, watavai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey Yati yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
Kani komboka wasibisha nina wale Afubuda kwa igem, minda uchezanga malale Na kuja sono nyemki kujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare We kalale, hapa mko watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Nesipo jipa mina hami ya kitale Kaposho midpale na punguza ukware Ukware, zofako za kupati misisare Sisare, jubado mendo utembe ya nanare Na ukinipata kwa chuo, mina kosa jemali Mina kulanga mbosho, wuki kulanga